fil la ketri don kado projet mesosir wadani onka he baluka Union Européenne foti den walle no dane fondation irondel do akor wendi he walle radio je jetre timu de wi fekab e kadembo e collab aidi gollegidi
min jetti min janni bo don sanne onon ko tinto radio ko sa fm koni de weti fu faji meden kigatten hanne kambe lati be dottibe gabi be wuro on tawa non nokkun hanne kambe non woni hen jaride jaride idume tawon jaram banji ma tawon jonkan tabaji di dodin accoji ko e mabbe sotto kanun he modum be gondi weti fu an jon wuro annun watta ngal donno kaden ba wuro don gon wuro don on tawa non sa do maji nati sanne de wuro don gon faji meden kimboki wutaki ma hokke tati ukayarande me batake himbe dubbe min jamidu e jide mabbe hanne kambe hokkobe timudum dow jaran a chojan ko e mabbe sotto yaade jonkan daga taba wobbe noddi taba wuy wombe yara dum 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 min nyanta dum den ko be baabe jiwo nanan dum do okker meden arande okker daawre do faaji meden kiddokim kanko jaji julle o tawaka ma fallo gure beke jaji do sude gado addi mo filla do halfere woyre ne ko waawi o wi'i do sadore maji tawali don ko waawi eeli e nanan dum do faaji meden kiddo to kenyititin okker taawre mo an halugungal hin halfere ne donne do sadore maji mudum nota kolato himbe kanti mudum famana jaranji di don di den to dum wandu laati be dottibe wombe jon hanne won he majjum ko dum minyanta dum jangu no hani gaden ko fa dum don dum pay dum buyto den kanko no wayta mabba faji medinki sabi abu wadidi filla e kanko belko adamu do kinyitite do faji medin me mbiti men canni bo dum sanne ko tini radio to ko sa fm konde
mwenu monada miya ilumo potun ye ajo e woloni joba e bi mi umeki pata o wi joba e ti pa mi la wana joba don wala wi joba pala so sapo godi tete don ja un joba wakati ja du mi
mi wi e ma do faji meden ki talking ko utak ma okay tati okay rande kambe lati be himbe dubbe be gadi faji do ko be anni neddo dottijo mawdo jaro jaram bondan faade jonkan tabaji jadi do ko accata tawa neddo hore mudum so take be dum ben tona yara dum dum en dum minyanta dum jango jide mabbe ko be baye be bati mi yela nano kanko belko adamu kanko non wadi dibe filla kettini enane
jon taga o jawata ba wawan jonkan o wada badiji gon fa dunya fuwa an tan hande o do hore mako jodaki ba ma jun o wawan to yayi tabakan jon to e ko gayni ko masini o waddi na wato mota woni o boyla o wawan to yayi kafu o yaha jon o wada hasarugo
ko wa ne sotto o badra ko gitta ho mu ma wobbe jiya dum badda dum biya dum ni nin jirda to a ho mu jodaake ko ma on jotta ko taba wi woda woni
jawbe taba wi jawbe bagi hawi tobe mode banji banji wobbe wi ayke be ta yayi dum do a nyawto tono don kanto e kawiti dun ta dai taga do baagi te mun wanti a hula no bata le to makko ba dai yeso makko atawa non dum wa no hande o jalanno
de woda ma nyaw nyawula taaki ma kaanga e hore wa atune ta yarangel abadda taake yayi dun tanga data ma na o taga do ki budo ala mu woda ga nyaja do non ba a wondi dun he wodu ajittata do
jawabe taba wi e jawabe ge kan anu fugoti to de mun jon kan wa mabbe nan kan dun haangata do ayan ka ngadu go e genni nyawne bane taba wi kan kanka hanmo o anana ka de wo makko anan afu da bay wonne
den caka dammu ga tiye hore mudun dun wadana dun tora didi kanko tiye hore makko hen caka gurna makko butu to inda ay ni wahala non lati dun hen caka gurna makko gan dun wadda to o yari nyanne o wadi sulaane a anni kubuni o hata o wada to yawti dun ko batu e holli fa ba fa to be nguti e hore majjum o wodi wahala
milam mi faaji be gadi kin gonganu ando tijo wuro a ummake a hinni jeyde wuro ba jotto sese daga babira wuro faaji on kan yaade sukaabe tawabe de wuro don on toyra mawkan dum waddanta dum en kebbi nanuden ko baabe bati o kerdi dawa do faaji meden kidoki sude gado o wutake fallo gure beke jaji mi ila kettinodo nanon faaji ki o wayti aniye
nani min do dere gure beke jaji gure den wala ma dere aransuma kwande furibe nun tawa dongo ni wala ma falule tugal wa ngaide hakiro joyi hanne no kuje kewde on tawan gitabaji fajaran bonna himbe na yara dum idun don dum e waddana charwa maji dere awasibe kanko meno di jaji julle o bata
wahala ko artide ataw kawoni suka fu jida na yara kadem o anna ko wite babirawo sarojo makko butu o annado ko tagado wita tidina saroji mu utidinta sa babiko didabu majum o ito dukui baba bare gan wala fuko woni kanko jara nantan o toranto suka bo am baba ta liminun torante nun andoki baba ke mu jaro hina ani jara nan toranto o wauta iti dukui baba o wata wuro gan ume jaro toranto do jara mun tanda nyalla na golla to hebi yaso da jara mu no wata ko heba debbo mu watti ay baba no baba te dinta ko heba debbo toraji di nunu atawan ko sakito to tan heguika
no wata ko lato kawide njaram bonna hetabaji si lato daga suka e fama ngusube fama na timudum
hanunu wakati fu awaji osuka ma to am baba on kade an witwe na yarano suka majoji ta yarano dade suka on twe hebo ita waji twe janginte ina se abalanga o jangoita se abe o tomu o jangoita yunkan tora ka dun won no hande yunkam bibbe ben kam marata hoemu wurungu dun kade atawa nu wurungu dun a wonu yu ama wo bane
timbawi atule njaran en tawa nunguna meden de lenyi elati hune kona fi en
jade widaki dipin wo to fi wunjine to jade sami ko kun ye yawo jali e gidi pagude feti don ji un ko fije la seri de sapo de wudu ko to ko en e boje ka uta fati nyoju moda na ki ba hoida ta
filla meden kaddo to kengititen do halfere nen nota ko lato jama'a fama hano hana andu tijo wuro a fijiya dum wonobe wadangal acca na milinobe wadangal jonkanto fuddu den kanko belko adamu o wadi difaji e kanko be noddi sabia bu do filla mabbe yoyre fere fere kaden ko hanki wala de dongo daga sador maji ko acci fa ko jon hanne do tibe wobbe latibe jon wuro en kannu witti e jeede den o wadi difaji mudum fa hadne nota ko lato dongon kebe lekki mudum wonnobe yara acca mirnobe kanti mudum fuddan jeede bona kambo suttati mudum hin sadaka donkan den kanko sabia bu yoyde makko ko waya hokko himbe mi ila ketinodo nanon faji be gadi e belko adamu
sabia bu alatino hindo goldo hanjika poje putal mem fa fa hindo a golla hanjika poje di guddi men chimlima
adavon onongo e golde onongo e bade
filla no dimando latino jeram banji banji yaade tabaji didodi mobe yarata hejide ma taw umalati taw toira jiram bondan mabo taba bonka
to gonganon adamu to toira gi taba bonka fa e jaram bondan e linte nange hirandu hin lintida go jaran taw jaran dan fudan woda to toni do yari dan ko wadata ombo wodata hore sototo o annata kaden ko wadata kan woni o niddo bane kade ko wadata mo anadu ko o wadata o anadu fa hanne ta eti fai hala yaudi dum bisa yaudi bo ganno hore so take kede ko joginoda abokade a anata to gattuda dum a watata de to hani de gatte fa hanne do toraji de ani tora go kalima non tora talka kutino ondome no ta joga ke yaudi no wodi a gansabu ayari to gite ma la abohi no ta yaudi ni wala kade kutu kuita to no e gadata dum an tora debbo ma tora sukabe tora jamaa butuli jonkan torano
dotibe wuro jarobe melati toraji mabbe kan
to doti yo wuro elati jaro to yari kankoti hore ne non sototo to yari o ananta kade ka dotina ko mu to yari mo anana dotina ko anana wuro to yari mo anana wuro anana debbo mun esukabe to yari mo anana debbo esukabe anana jawdi to fahe ko hore fu jonkan atauta ma dum fu dum boni gandola atake neddo yaruno jottoto ka ko osidine kaden wala to dulle cedino e koy nati bo dole tampiriji fere fere di fu di jipoto he wuro ngodo
idie
lato joni dotti jo yari e yani suka nyawi irajo do giroimo ofinindo ba ta ofina afinina mo ofinata no pininira mo fu awauta to nyaw ngura nomba nguhedi ngu anna ume wodi doti yo wuro ko e finine e tampe tora wai na tora warai to irajo lato kanu non jonkan na tata fu ko heba taw jaro dum lugo torae aw jaro dum to mawdo nyawto kade doti yo non dum no to nyawdo heba nyawte goti nyaw hun tampinan dum nyaw hun wawa wari dum du to don dum fu torae don di fu toy di yiwi jaro doti yo unta
ko etti taba bonga au mode bonde au bagi kantan waddi mayde suka on biser bayna inna daguni tora tora inna to idomburu jara mako dan waddi do
to ahe golle komi bitira men jame no abatran joni to raji do tijoro limabe hentika wodum bana ma bo hobbe worobe deurongo
wuro bongo lati tilai hodo de bonne kan tilai bane wuro ngo do tijo mun yari e fukki e finina e tamba tampiri yimudu gembito en lintang en lintidinda nani go imaji lindude idon tokodo yotake hewuro ngodon salamu alaikum moy ton toto tanasi seden yirajo ma bi wuro go to yotake o henyi ko tay do tijo baddata ko ka o warduno mako moy o baddata o acha do tiyo wuro o badda yirajo na o badda e bibbe hala fu bane debbo baddete hala fu bane bo sukabe tawrete to wuro ngudu tiyo mudu lati jaro bondo kanni wuro wango wiete ba kodo idango sukabe wuro ngonti to hala tawidu hina kodo kamba wiyan to jitai yauta to bi wuro bona to baba baddama baddata ko to tora wari bibbe wuro ben kambe latron be beide biside be kibata tintinore wodune be kebata janginego be kebata ni hanowite ekitego ekitego be kebata hado to seyni alla mun pabotodo faabobe
joni abatani salamaji dutibe jarobe taba bonkaka mabo bagi junu gatin ko fa nyama embuiti dun seda
ngonga non adamu nyaw wala ngubi wala leki ama nyawji go leki bunga tidi to sukabe nondu wonuno yara au ewa idama to tokade latake dutibe no to no dutiyo kan joni ko elammi no kan woni dutibe wonube helabi irindi dodi e wodi be mabita noppi mabbe kina hakkiloji mabbe be bailita dutiyo hana elabi idi do sukabe hani kanumbo watta hakkilo mum do jabe irindi don jabe lobbe bane ate de don woda sukabe ko ila midun nondo to jungan leube kanunti na wodi yarobe jaran duji tayno gorko fako debbo jaram mode dun don en hanu non pilo dendu pamanendu gan dun nafai hanne dun nafata jago
to min jetti sabiabo
onon wodi yettego onon e golle
madalla min jetti min chani bodun sanne faji meden ki do daroto min jitta on ono hettini be radio ko sa fm konde o kede futati on nani wajuji tampe gadi jari de jaram banji banji fari jonkan tabayi do a choji hanne ando tijo woro kaden lato hore mada so take fa anananta git mada wuro dongon hune ko woda anu atawa nun de weti fu hakkilla ummingo nu he mudum wuro gon tawete to wuro woto e nyawi genni ni funu nyawi duro majjun nun projet ngabe noddi projet mais aussi woni e dura nota kwa kiloji puki sesa witwa del no kuje mide milami be elwa nota ko lato himbe acca i jaran dan do dan faade tabaji di daga kanko sule gado faade belko adamu kambe nun hawriti fillaji din fere fere ko min do isa go bijo kawita mi on fajiki min jetti min mani bodun san Allah hewti nyalana yonto do faaji meden kesi
Pilla ketrinon gado projet mesosir wadani onka he baluka union européenne foti den walle no dane fondation irondel do akor wondi e walle radio je jetrati mudia wi fekab e kadembo e collab id go lejdi